Ua tatau o na tāo fia le tusi lima ma le nini whaatasi o tangata Mosalemi. I teimi uma e tutupu mai ai o sa whainga terorisi e whaia e nisi i le ingoa o le tāpua inga i Salama. O le maulea a se tamā ita i Loia o se tamā ita i Mosalemi na ngalue mō le military operatania i Iraq o se tangata anuua au se tālia nei. Na saunua o le tamā ita i Loia o se tamaita i Mosalemi o Rabia Siddiq ua tatau ona ilo ilo lelei upu e whaao ngā. A ngai i whaala putuputonga terorisi. Masi la fia, e lea o tangata Mosalemi uma e whaia o sofa inga terorisi, pe muli muli, i lei tu a inga talitonunga i Salama lea, o lo o tu leia e nisi o whaala putuputonga terorisi e pei ole Daesh, po ole Aizong. O Rabia Siddiq, e afua mai initia, o ia o se tamaita i Mosalemi o se Loia, e au mau i Western Australia. O ia na avea whaapango tā o taua i Iraq, ai o tau mawhai e whiuta ngai le whaasa o lotoina o ni fitafita Peretania i le taunanga o Basra. Na ia tā ua na te iloa le tūlanga la matia e o iei nisi mai le tele o talitonunga sese. Na te iloa fo i le tele o le fefe ma le matau. E ono o iai, i le toa tele o tangata, lea e maafua ai o na o ina whaia whaai unga whaai longa tangata. O le mata uma le fefele na, e ono ai, e o ai, i le whaata wemu, ma le whaia o nisi o winga sa wā, i tangata Mosalemi. E maafua mai, i le fefe, ma le mata u.
Everyone is concerned with the violent extremism that is growing and that is rearing its ugly head around the world. There is this poison of hatred and evilness that is all around the world at the moment. But what we mustn't do is give in to that fear. And what we mustn't do is respond to that fear destructively by demonising and marginalising sections of our community.
Rabia Siddiq, na ia whaia mā whaata ita inga, le mata upu po ole fafita uli ole sa waina o tina ma fana wita tonu o ainga. Elena ole tina ma le fana we a afiai. E a afiai tangata umalamba o se ainga. Ua sui le awala eva aiai, ma ilo ilo e tangata le fafita uli ole domestic violence po ole sa waina o tina ma fana wita tonu o ainga. Ma ia ua vave ai ona puipuia tina ma fana u, ma ise tama sa wa, malelea lofa. O le tūlanga fo ilea ilona iloa, i le tāpua inga i Salama, po o tangata Mosalemi. Ua tatauona le toia mana ia e tā i tā i o le taritonunga Mosalemi, po le taritonunga i Salama, ia tuua inga o la lātou taritonunga, i teimi u malawa e tutupu mai ei, o sofa inga terorisi. O le toa tele o tangata Mosalemi, lātou te le whaia o sofa inga terorisi, pē tāu pule ina o sofa inga terorisi. O le toa tele e whi le mū, masa ili i le whi le mū, e sa ili i se olanga fia fia, e le ngata i lea, e tali tonu i le tāua, o le nonofo whaatasi, le whealo aloai, ma le whealo fani.
When will it end? Elders and leaders and community representatives of the Muslim communities have repeatedly, over and over again, condemned these atrocious attacks. They have repeatedly pointed out that Islam is a religion of peace, like all the other mainstream religions and formalized religions. I think what we need to do is we need to stop. And I've said this before, and we need to not give in to the fear-mongering and the bigotry. And we mustn't allow ourselves, be us Muslim or any other community member or member of any religion in this country, we mustn't allow ourselves to be held captive to this.
Le tamaita i Loia, o se tamaita i Mosalemi, Rabia Siddiq.